docteur Hamadou Diko on docteur jangiri de mon wete ne al huda wiwa fulfulde ti fofu modon sanen ko jabno fa jabo don dum mona jamde de ko hande min jotti dande modon ko habbudu dum mona jogade telfi jende kewde ka la loi o hojam na men anna salle la loi hojam Burkina Faso na hojaka on janginoya won ko annan don tayte
loi pay pay hojaka hono e do hadugol fefe jonnon jonga e halaji ni gondon jonnon sino nokkuji godde kay to heewi param leede arabe leede tuba kube no wodi leede ko jude luwaji so reifa suko wari fa yaha ekol fu dambugal jangirde don yoppata telefon mudu e naddata ekol gol fe ger goddo ka jaati so ni wo joomu woofi nadde telefon mudu de yida e mudum fu anka yoban jobdi mawdi ko donc to anka dum wala fijirde jonnon Burkina do dum hewtay non tafon ko
dum hewta tay de le école ji di ka fu wana banna do modi li reglementaire do
on école ji din ko buri hewdu fu atana jogi loi faysi jogi da telephone no kanda gollirde e modu jonno jonka école ji anka di laamu je adi fu atawan école fu na jogi anka mbaaki mudum fere hi ko wala me ko buri hasade ka fu faysi suka ben kada ka wardude e telefi ko buri hasade wakkati jande wodi denka na kade gollirde telfi din
de dum hono ko wodi na anon milo modon suka be kade na suka be takade tawre di telfi
go ko fu hono telefone e horem handen late ke hunde de yimbe bawa kaari e mutu na jogi faydaaji kewdi ko bo na wodi torraaji dum e na faydaaji mudum buri hewde e jonnon so gonga Allah suko pamaro ko dum torrata na buri ko dum nafatatu e delle sabe dum wadi hono anka jangirde pamare lihije de so gonga min hore am mido wondi e do wiide telfina kaani hadede ton dadi neddo wa hadude goddo telfon wuram koy me hono to jangete pay don kay mido wondi e wiibe anka telfon la haani hadede sabo nen andi tiri tesori fa neddo joge telfon fo wakati gomma do wa fay dara do mudum calmina dum tay mata yalla yotte ke feego
dala jangde le de ka biida ton kada way hadede de to de kan mbaawi sawrede sedana
jandeji lehiji ndago jonga ko biete ne francis de primaire fa yotto secondaire fu suka ben so go min ka le yi ande na kaani hadede wardude telfi jangirde fes ko biiden dum ne reifa suko uddit telefon fu fay mawdo reifa uddit telefon wayno hakkilum fu dow telefon do woni hetti nanta ko goddo de halda nananta ndelle hono hadede dum le cuudi pamari de mido wonde dum cuudi towdi seeda di don no investeji wawata wi'ede hadete feyfeyde na hanta e wakkati jangino naati na hokka nanka windande mudum de ka na hanta e telfi na mbuddi suko ko janginete dundu na seedi sabno wodi ko janginete hande goddum kay so wana internet njogita jaata awaa fay jukkude jangino on walla na wodi jandeji goddi tawan hono hisaaji en dum e bandum en denka telefon na tilsi hono den windande kay fu joom na way accede gollira me ko buri wodde kay tayna dum jogana luwani telefon tanade le suudu jangirdu soni wana wo tilsu faata e jangino on hoore wi on garde sabo hande windande meden hande de na tilsi ngollitiron telfoji
de so suka saloken halaji di janginobe kali dum mona emi debbe tabe ngada telfi le ciudi jangirde soni telfo gonte tama yoppe fa vacances de hokkitena ne hani wadede milu mon sabo goddo ka telfo mudun tete sona ekol bari fu hokkitataake
ko buri hande saraabi suko on kani noddede kolle a minan ya leeto jangirde amen don dum e dum won ko men kadi me ina suko modon jabay dum ndelle ndari no gadono ton suko modon me hon hoyde telephone on resatu e jungom fa jande wartode hokkita joom kay dum kay wallahi min kay mido sikka dum kay no wilti haddi
den mili Burkina Faso na hani hoyugon la loi on yopiranite
kanjum min kay leji yande am nokku fu no watta de tawe suka ben mbuddine gollirde telfi kadoji dum o jande nokku fu ko way hojede de dum laato fu na hani me jonno jonga ta yimbe njaltina luwa jordo hono hadude feefey sabu ko mbimi dum nit no telefo jangirti o dum mino jaati e le duubi garodi ko miden goni milade no watta de tay sukaabe hayebe hewtube suudu naye burdu nanga wadobe recherche ji witodi be tay o liye de tay telfi dido njogi na wodi telfi gommade hon tablet mbiete atawan leeton programmeji kala ko njeydo jangude fu ne jippine leeton donc suko on so hebi dum fu kanjum gollirata jande mudu tay wala WhatsApp wala Facebook wala ko homtata bi adam dum fu wala ton
leedon sarabe nawdi ko kani wadde kambe duna
e sara ben kaani wadde ko heewi jaati normalement ko wadete ka fuddu kam e kaani fuddirede jaati e goo kata neddo heño e sodande biyum telefon e dide be ngeldu so a tilsi a sodnan dum fu tindina dum kolla dum won nafa telefon on ngonginaatu rento e ko telefon on torrata jango wodu fu tindina dum fa hande so ni telefon na hada to jangata ton fu boddoda ko hada dum go don tindingol gol e dowtirde joom e janginde dum no jogoroto hore men no jogoroto telefon on e dum hunde tilsunde do sara ko
docteur Hamadou Diko viwa fulfulde ti fofo modon sanen
natia modon fu en jettam.